This music.
Sweeter sounds from shoes.
Yo. Te malundie vari.
Hopefully I'm
Chami Sosa, Mr. Vega.
They don't wanna see me happy. Sibafuna kuni ono nisekelela. They don't wanna see me happy. Sibafuna kuni ono nisekelela. Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Sama gondwa tika beza nchito. Ama funa kukomelela. Umoya wao, ni moipa. Munango sasa, ni majelasi. Tika wapesa, nguchinyosa. Ama funa chabeti zingo vutika. Kuma, nase zisaenda.
They don't wanna see me happy. See you funa kuni ono ni sekelela. They don't wanna see me happy. Swamma funa kuni ono ni sekelela. Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Jealousy plus ufwiti. Fati vuta na futi. Tisova tena fuchita. Ambuye tipempa mkwere na futi. Antu apaka fuchita. Chalo iti chachipa. Uke ose timapempa. Pati tipempa na futi. Kalani nasi, muchite nasi. Mchawizo senda pia pintu fafuta. Tisova na vochita kunuka. Tione kache ufutika.
They don't wanna see me happy. Sibafuna kuni ono nisekelela. They don't wanna see me happy. Swamafuna kuni ono nisekelela.
Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Tika pesa nchito kukomelela. Moyo mwao amamba kukoma. Antu achonchi abandi poisoni. Anzanga tisamare nao. Osa bwelela kumbuye, osa bwelela no. Iwe limbikila koma. Amamba kukoma. Moyo wao amamba kukoma. Ngati ufutika amamba kukoma. Oh amamba kukoma. Osabwele la kumbo ya mzanga. Ningo pempa kutiki limbikile.
They don't wanna see me happy. Sibafuna kuni ono nisekelela. They don't wanna see me happy. Swamafuna kuni
Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Bamba funa je,
ngazi bemba.
Bamba funa je,
ngazi vutika.
Yeah, those tears I see.
Fantastic, sweeter sounds from
you. Nakuona, Lipstone Band. I see my guy.
It's Fly by Humble Records, baby.
Yeah. Gaston Ngombe, the manager. Captain Amatiz. Nakuona pamgubu trapo. Na oso niziva. One euro kuchikungu. Pressing skachingwe kungoto.
Maleko.